Westsidemusicblog.net.
Zeya soja atishani wa people. Usaye music no no oh 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 oh. Kizalo naze
aiba wanila ta kubeta lunyala nefela. Aiba wanila ta kubeta lunyala nefela. Kufita kubapala mabunyazi mashelengi amilatu amina. Kufita kubapala mabunyazi mashelengi amulatu amina. Anina neke luswana, anina neke kapula. Tipila kunyelwa kipula, akuna semi kakufa baby. Ubeta lunyala nefela kufita bunyazi. Ubeta lunyala nefela kufita bunyazi baby. Ubeta lunyala ne kufita mufapa ne. Alielo utwa ne oh oh na baby. Anikoni za milatu na mami. Akuna seni kakufa baby. Kubeta lunyala ne milato lituka ne. Anina saka mami oh no no. Bagani tama baby zalimbaze. Talu nyala ne bashemi wazibela le. Aeba wanilata kubeta lunyala ne fela.
Lunyala ne
aeba wanilata kubeta lunyala ne fela. Kufita kubapala mabunyazi
mashelengi
amina. Kufita kubapala mabunyazi mashelengi amulatu anina. Anina neke luswana, anina neke kapula. Vipila kunelwa kipula, akuna seni kakufa baby. Ubeta lunyala nefela kufita bunyazi. Ubeta lunyala nefela kufita bunyazi baby.
Aluna za luna ze luka kufa Mami, bashemi baka, abana sabona Mami, kumina mucha hande, kuluna konji fela makande. Baby, kumaswe kunyande, oh baby. Akuna seni kakufa na
Aeba wanilata kubeta lunyala nefela.
Lunyala ne
Aeba wanilata kubeta lunyala nefela. Kufita kubapala mabunyazi mashelengi amilatu
amina.
Kufita kubapala mabunyazi mashelengi amulatu amina. Anina neke luswana, anina neke kapula. Nipila kunelwa kipula, akuna seni kakufa baby. Ubeta lunyala nefela kufita bunyazi. Ubeta lunyala nefela kufita bunyazi baby.
Oh wow, the nice sound king of beats.
Downloaded from westsidemusicblog.net.